Amazwe nabantu, iSpain, ukuvakashela iSpain. Izwe laseSpain linezindawo ezingafani, nabantu abahlukahlukene. Ingxenye enkulu yeSpain inamasimu kakolweni, izivini zamagilebhisi nezihlahla zemnquma. Eningizimu, iSpain sihlukaniswe amanzi ngamakhilomitha angu-14 nezwekazi laseAfrika. Abantu abaningi, kuhlanganise nabantu baseFenike, amaGreki nabaseCarthage, bafudukela kule ndawo eseningizimu-ntshonalanga ye-Europe. Lapho amaRoma efika ngekhulu lesithathu BCE, aqamba indawo afikela kuyo ngokuthi iHispania. Ngemva kwalokho, kwafika amaVisigoth namaMoor. Amasiko abo asenegalelo emlandweni wale ndawo. Muva nje ngonyaka owodwa, abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-68 bavakashele eSpain. Iningi lihehwa isimo sezulu esihle, izihlaba zolwandle esagolide, amagugu obuciko alilizwe, umlando nezakhiwo zakhona. Kanti abanye abaningi bahehwa ukudla kwakhona. Ukudla kwakhona okuvamile kuhlanganisa ukudla kwasolwandle, iham, izitshulu, amasaladi nemifino ephekiwe noma enongwe ngamafutha omnquma. I-omelette, ipayela namathapa kwaseSpain kwaziwe emhlabeni wonke. Abantu baseSpain banobungani futhi bayathanda ukuvakasha. Abaningi bangamaRoma Katolika kodwa bambalwa bayemisini. Eminyakeni yamuva, abantu base-Afrika, e-Asia nase-Latin America baye bafudukela eSpain. Iningi labo liyakuthanda ukuxoxa ngezinkolelo namasiko alo. Ofazi baJehova baye baba nezingxoxo ezimnandi nabo futhi babasiza bafunda lokho okushiwo iBhayibheli ngezinto ezihlukahlukene. Ngo-2015, ofakazi abangaphezu kuka-10,500 bavolontiya ukwakha noma ukulungisa izindawo zabo zokuhlangana ezingu-70 ezibizwa ngokuthi amahholo ombuso. Omasipala baye banika ofakazi izindawo ukuze kwenziwe eminye yaleyo msebenzi. Ngaphandle kolimi lweSpanishi, ofazi baJehova babuye babe nemihlangano ngezilimi ezingaphezu kuka-30 ukuze basize abaye bathuthela kule lizwe. Ngo-2016, abantu abangaphezu kuka-186,000 baba khona esenzakalweni esikhethekile ofakazi baJehova ababa naso ukuze bakhumbule ukufa kukaJesu Kristu. Amazwibela. Izilimi, iSpanish, isiBasque, isiCatalan, isiGalicia nesiValencia. Inani labantu, 46,439,000. Inhlokodolobha, iMadrid. Isimo sezulu, kushisa kakhulu ehlobo, kubande kakhulu ebusika. IToledo inamagugu obuciko nomlando kwaseSpain. Ngo-1986 kwathiwa iyigugu lomhlaba futhi izivakashi ziyathanda ukuya khona. Ingabe wewazi? ISpain ikhiqiza amafutha omnquma amaningi ukudlula wonke amazwe emhlabeni. ITeide Peak eseziqhingini zaseCanary ephakeme ngamamitha angu-3,718 iyintaba ephakeme kunazo zonke eSpain. Uma ikalwa kusuka la iqala khona ezinzulwini zolwandle, iyintabamlilo engeyesithathu ngobude emhlabeni. IMariscada uhlobo lokudla kwaselwandle. Sesiphelile isihloko.